E no mo bongo. Si cha na
don't love a boy. Oh, 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 oh. I bet you used to be humble, sweet and low.
Dimi J promotion, the art of love.
Right now don't remember mo bongo na simuka. Kuse me bongo ba si kudiza. Love on kuliranje vuma. Vanange nanyo mizanyo kuchako mama. Oh, ngabi atamu kwa kalamu na tena tasima. Oh, I got a nice plan. Love kanje pimide kuminza ni kambe mweke nderesa. Gabi numa when you get little time for me, yeah.
Nakiriza
love mpulira njevuma. Love and pull it on Jevuma. Gawanumia. Love and pull it on Jevuma. Ain't no more. Oh, see, child in a love for Yako, no Navigambo. Kafu se kazanyo. Baby, Gweba wangu teba mbiwa menye kabiro manyo.
Kuma pesa beba talumia mwana barezo nakaluwa nafuka tamine tumula moza kubimeza nafuka wa magendo siwa movie sweater first time miru manage nature love na jicha nafuka mani meka nchogera secha nakiriza
love mpulira njevuma
nga wanumia
love mpulira njevuma. Nakirisa love mpulira njevuma. Nga wanumia love mpulira njevuma.
Zene wankuba siku diza love mpulira njevuma. Nakiriza panumia ne wanvumera sisetuka. Vanange nanyo mizanyo kuchako mama. Oh, nga biatamu kwa kalamu na tena tasima.
Dimitri
J promotion, the art of music.
I abandoned my bits.